The age is a number. Experience is reality. A wise man's word. Ichigambo chomugezi. Member.
Obufunanyizibwa
butandikira ku kwe.
Iwe ugaga
butandikira ku kwe.
Obulamu bwo
butandikira ku kwe.
Abanakuyamba
basange nga weyambye.
Obufunanyizibwa
butandikira ku kwe.
Iwe ugaga
butandikira ku kwe.
Obulamu bwo
butandikira ku kwe.
Abanakuyamba
basange nga weyambye.
Hey, njagalamba kakase bintu mu bulamu biduka speedi ya dala dala. Bote kubagiza notambula na byo sikulimbo vira mubula mubana madala.
Onole renga loli kungula bwagu. Abakole nyo balibera bulungi. Asiba murugamba kungula ntalo. Olabane mukama yamba ye yamba.
Tolindo kuloholeza obo gerere byo vya kulemesa bulamu.
Wana Uganda mbago tirantiwe ambe mwokereke vivavera. Kumitima
obufuna nyizibwa
utandikira kukwe.
Iwe ugaga
utandikira kukwe.
Obulamu bwo
utandikira kukwe.
Abana kuyamba
basange nga weyambye.
Obufuna nyizibwa
utandikira kukwe.
Iwe ugaga
utandikira kukwe.
Obulamu bwo
utandikira kukwe.
Abana kuyamba
basange nga weyambye. Abavubuka mufinga yo. Ensonga z'obulamu bwamu ensonga nkulu. Azizanyira mabapagaza kufa. Kayagala omanye nky'obulamu bwe bugagga. Ekigenderera kyayagala okome. Afume weyetaayiza kutwaleko bugagga. Nolwekyo tobalinda kuyamba. Kati weyamba oloyambe abetaga obuyambi. Omuganda gamba tubalembeera banembiro kutadde. Explanation for lack is when opportunity meets preparation. Omukole nyo mumuyaga olobulamu bwamwe busisinkana makungula matufu. Okalya daka dada
envuyo girira mukatiko naye kwesasuliza magombe.
Obuvunanyizibwa
butandikira ku kwe.
Iwe ugaga
butandikira ku kwe.
Obulamu bwo
butandikira ku kwe.
Abanakuyamba
basange nga weyambye.
Obuvunanyizibwa
butandikira ku kwe.
Iwe ugaga
butandikira ku kwe.
Obulamu bwo
butandikira ku kwe.
Abanakuyamba
basange nga weyambye.
Sebintu mubula mubiduka speedi ya dala dala. Bote kubagiza notambula na byo sikulimbo vira mubula mubana madala.
Checho omuganda gamba tubalembera mane mbiro kutade. Explanation for lack is when opportunity meets preparation. Bugula mubunyuma gatolina natikulega munsiyo. Obula mubugowa na buli jota osanga makubanja. Obula mubunyuma gatolina natikulega munsiyo. Obula mubugowa na buli jota osanga makubanja.
Expression for reality. Kanama King Selassie I feel all. For life, say Gagamel thinks this. Be ever cool, remember that. Arenex production. One more time, moment this. True life for the people dedicated to all the Ugandans. Remember, a wise man's word.